feno kuwa sanju sagwe Makade na batofe tuwa digiza Ahu that mountain sinayo Mi badi, mi di champion Uganda Mi baso, tuwa kanga kanga Mi baso, tuwa tisa tisa yo Tukuwa biliko kuwa fetulika Waliko kwatako bonga kemi kono teka waguru Ejenzi teribuka nanzige Boneli tepoto mente kisenge
Everyday we
Chakala kawina sunda mwao Sitama yunuka iyo Mboya ya chivumba tutante Mbatukola chakala uchakazi Kusula mungato kusula mundongo Kunsi tuliweka sala katono Kunsi tuajja kuchala uchazi Kangu nywe zane vigere vye wanike Wano wenja garamba
Bawa
aja wenja garamfukao Sente zibule za chicken nche zibule Tulibato vitocho kanga tocha Kabina kwa bitigula mutima no yuza yuza maso nendo zolela